achimsafi.com.
Genie X66.
Usitazame pembeni, mtazame machoni. Taratibu, mikono ngoneza sikioni. Nikumbatie baby, nikiwa loli. Tupande kitandani usiku, tupige story. Kiukweli unanipenda sana, naona unavyojali. Naona unavyoshindwa lala, mimi nikiwa mbali. Niambie nini cha kufanya, nikupe kama zawadi na nana. Kila ukiitizama baby unikumbuke.
Nikupe pipi, nikupe epa, nikupe maua au chokoleti. Nikupe pipi, nikupe epa, nikupe maua au chokoleti.
Kila ukiitizama baby unikumbuke.
Nikupe pipi,